chitike musumba waluansha Walishwa kwa hiwa tu kabini kumano makulia Chirumendo pa next door hevele Devwa yukupa kakashana Akari 12 years old Banyi na umu kashana wakana Liwe shiri hevele awe ndepo kunira ponshira kota Chukurove ombele teni kwa chia Mamu gaiga teni wala ye Thank you.